Se parió.
Ali, stay so.
Watchman a king auto, red zimeshika cheki design fulani. Niko jabani mechonga tu hi majani. Naki wada naki chesa tu niko nyagi. Waiti rende uchome tu hi ubani. Ni mashada zango mongo awendani. Ni mwage rangi juni na gushi ya fangi. Piga chingi juma popo wanajagi. Nina tingi na nunu mepigwa radi. Unapenda kanudhu ama muratish. Unapenda mandugu uvue panty. Unapenda kiluku uvue shati.
Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Leo tunabash, kuingia das. Tulipishi rasi na tulandisha mas. For my awas ya upi for my zelai. Mabati boy cock first man riembai. Chafu wa meza na mademo te wa mevai. Luga shagalai kila msanai ya rai. Uteji ya mababi ndo sitaki. Umauru ya wanati isiwezani. Kamna jeshi ni na genge itapita na kambi. Acha Malawi sikuizi ni mashashamani. Wenye dhambi wako kanisani. Situko mitini tuko majani. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai.
Napenda rizla, ile ya flavor, Okuongo kuchoma ndio napenda, Majira ni wasororati wanaudhi. Inabidi ni kichoma manze ni washe udi. Rai rai, minapenda ngoi, niko high. Jua mlima Sinai, nikichoma kolo, dem na mkemba. Hadi yo punyeto inabonga.
Rocky Colombo, tuna hotbox, roro kushoto. Naka mobox, edi wa ololo, manguna ni wangongro. Cheza hisi genge ton,
toa hizo bongo.
Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai.
Alison.